is up select, I told ya.
Louis.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Northern G.
Zinka.
Max Mans and the Beauty.
Ricky Boltz.
C. Boitro.
Gizzo.
Monetize.
Max Mans.
Louis.
Kala ke wa feso chencha kishepo kunenuka. Walesha kumfumia mopabine batishinuka. He. Wala monamo kufirwaka. No iba ula tisunchi katulika. Hardwe nga mundwe unomule tamba. Aso na mapepo njabili vamu izamba. Getcha feeling that I'm gonna make it. Man up on the fire, giving up his option. Ratatatata ma keep on hitting them drums. Ratatatata with earth is combust. Na mu easy nga suka nga chituli. Nga na fuayo kule kangu fweshi wili leti.
Pama pama watu lilengo ma keep on hitting the drum. Pushing them far. Asona lese bine fija girl pull them braces.
Ego sabe chika turika wate.
I'm eating the drum.
Umu pama pamo.
Yezenja.
I'm eating the drum.
Ego sabe chika turika
wate.
I'm eating the drum.
Naliko sapo mtima kwa tichela. Nshisala jobu na disanga vibe ya madela. Ninebo mwine, ini life yanyu. Kufirwa no kuchitika filimu minwe yanyu. Efi mumbo na ndi busy pano. Kwande fika kupa bondi na thiki balo. Nine nshifo kwika la po life ililo. Ikapa sana dishibolo, yuba stifu limo. Echo nshifo akusa lenda fie. Ngankafirwa nishini mfwa ikalenga fie. Tuwa kula risho kuwa rikotia na magamzi. Chikulu ninoleka poku menya pama drums.
Pama pama watu lilengo ma keep on hitting the drum. Nangu venga mfumiamu, I keep on pushing them far. Asona lese bine feja girl pull them braces.
Ego sabe chika turika wate.
I'm hitting the drum.
Umu pama pamo watu lilengo
watu. I'm hitting the drum.
Ego sabe chika turika wate.
Ladies and gentlemen,
exclusive to Zayd Hype Mag.